kamano jalo nami sengbaliwe ujabula nhliziyo
nhliziyo yami
we kamano jalo nami sengbaliwe ujabula nhliziyo
nhliziyo yami we
kamano jalo nami sengbaliwe ujabula nhliziyo
nhliziyo yami we
ilanga seliphumile umuzwa wothando usubuyile ilanga seliphumile umuzwa wothando usubuyile ungamkalela kulimazile uthole ozokuthulisa ungamkalela kulimazile uthole ozokuthulisa
Yayo enu kala kanjani
Siyawina sakho ngimidali umshayi inhliziyo Siyawina sakho ngimidali umshayi inhliziyo Siyawina sakho ngimidali umshayi inhliziyo Uthando
Selphumile Mozwa wothando subuyile Ilanga selphumile Mozwa wothando subuyile Ungamkalela kulimazile uthole ozokuthulisa Ungamkalela kulimazile uthole ozokuthulisa
Yayo enu kala kanjani